studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam wali sakrab hediibe Assalamu en nan landini yambinde idil la yandi le kedde leedi ndi landule de ben newaki e wi jamaare de so wonu goytibe rafinde nagu wobbe kay holliti yo cadale bilide e kabaru kebe ciagal la dubbi nogal idi malindi ben yaltini saraji kesi gollirde duwan tobbe hun tanglo hore dunugol masandis ngaji ben natuji le leedi ndi ngatanama hakkilo le hen yewtere meden hertade hande na yobbi do ben dawi ngareteedi jamma e wi dawobe be fratiji majji na kewi sanne dingun seme kabaru jamen hande beta alkamsara jiddi juillet 2022 bismillah sakrabe balde didi fadde idi ndi landule de ngala fi yaka wera le region ngaji di yimbe hewbe nguytike cadele kebe to bankastun sugula modo yimbe yu rafnde nagu e be darda lam ko be fide dabarji be na lenno kujidi de nagu wala amsito gogo touri won ko hebe ne kede festango umar wagalo e sita sidibe
le ngalure segune be gonde lanina ton julde de do tawede fu yimbe lo wombe ton be bi cioggu kudde de fantidi nyaloma handen o julde de do battiki
welter momna handen mata gonde julde sabdin me nyaman tew me sori kadule kessedu ninke mi mina sodde kadde hikka dina kalsi wala wakato ana tid hande segudo mede do juden wal e jeen cellal minga ko kajam de yalla hebna tugal dan ko kadle tan tude mabdum timmi sun haala non gonga tidal ana wodi kudde fo ana tid segudo hande minga mi wayawe e feñuude kadle kese hikka mi watan kadle kidde jogi min mi soode pade mi soode kadde hikka sabe tidal non
le wudle di nokku no dertede bankasi le region banyagara be bibbe baawa yambinde ton sabe de be fu caldi mabbe ko waati cagal ko bonanda yidi ngaton ko
no fiton
mede wadande julle de torraji mawdi sabde nda fi dejer ana wonde leedi tatte mudum fu mede wonde e bojji sabdena yimbe amen barama sabende la fi dejer di jukkumoji satti fa wala setan do natin sabe wadde tortaji kewdi nungo hadi yimbe handen lannade sanne sabe de julle yimbe ko hee handen e gippi nukujum en sabe la fi dejer gaddu e tawede fu me tintam me wada beltare de ngenne julle ne ko hee be sugabe handen sinra moen ka abram en warama
fa deplacer
e finkeli sa halidi ndi cagal be bi kuddede an tiidi wotto jono be bi kadle sukabe jatan tille o don nokku sawi fa cioda ton complet chukalel idum bama budu winaadi di to uinaine sefa ila fuddibe mbibe je yero majjun kadule mawbe du an bama uina jeegon fa yotto ujinaaji no ga ene sefa so taama tisijina bazengaji ndartata
e barade idindi me bamgol bali e mutu latke golle jokolbe hewbe le ngallurende wi mabbe yo ne wa muya wonande kambe client be ka non dum yata fi ciagal fratiji e wi jogabe keddan nako kanko enza taw hebe ne do fossango sita sidibe e fatumata mayo
le genni bamgo kan en nukkuje ko heewi le leednin battagon julle won yimbe ko heewi ko bamata balimu en layaji do motoji mamadou sidibe antitirredo foronto kan yo goto e bamo bali e moto le wi makko wada wadangal gollan anay batto dubi sappo handen
sayim en ko e balu do moto wangar be sodude dabaji a tawan ko furmobel mabbe ana fandi nadu luwal mbalu ana wawi helde vitur o dubbe birata min ko e moto min jokkitabe mi de wawi ho ide bali nay do moto illa ga fakati golle amno min andino wate ko min ko yetto mbalu do moto alla andi so mbalo ana wara watude sa ala do moto ada wayi hirsude dum wakati mun o fu ka sa hoji taxi na moto taxi jon taxi o hakkilo mun fu e lawol woni moto taxi o do hakkilo mun fu e lawol woni minen ko jabe bali do moto yi dine hakkil amen fu e mbalo o woni
ah libe sagala toujours
lebi yogabe pamgon dabaji e moto ana yafe sanne ga wobbe holliti widini fartini fa wala sedan
do be yogabe an kabba bali cagal ma do moto ke dum hayna kam sanne feso mbal o fikiti sed ado wayi hemde hen problem na chama ya do goddo min jati mi meedi hawrde e neddo goto mbalu mun sammini dum do moto do pont o sana mballi mi joomu huntude mbalu
yimbe andun be kabaruji labi holliti wi jamara ana hana wattude hajjile e bamgo balli dum ni wanata sabe waddude accident je kewdi do labi di
sagara mo tuttu haglay mo do kabaru yam bangon be am facebook e twitter hanka sen na duan leddi mali na jogi seraji kesi ben di ngaddi ngotama nyande noka itati juin wonande cnt e bi ministre ko moni do kebe dum latto sababu ben la wadde ben dewa munya li ben seraji amen di edi e mo kanko fatmar kujju won kebe ne kede festango umar wagalo
ciagal dubi noga e mali yaltini seraji kesi ko nayri bangal dunirde le nokko koni fana modu fa ponda leddi mali ndi kanye leddel de kernirden de le majjum be bibe jewtoto yalla no yirwere hani wadde ko nayri bangal izin ngaji di kanye fa yotto yimbele golonobe ko he mudun en le dati kesi dibe kan yaltinde di be jewtoto no kabaru dunirde worri du dum fota hakkunde leddel godde de gol do sar yawol waran jewto wada do hen konjali hono duani en dunirobe kaki be ngatta do sariya
jamare den na mbiyan ben jogi sugula sanne bangal dawi ngade tedi jama wonande compagnie ngai transport leedi ndi e wi mbiyan kambe dawbe be taw tilaji mi fratiji di na kewi sanne en ben leedi do dawi di kanon compagnie jogabe holti wide be bamani dun dabreji wattu wogabe holti wide tilaji kewdin be jogi tala kiri do datidi nan be ndar be fuf ndar lamko be fidi dabre men yalla renude dawbe be kanko lalsha wallet inform ko ben ke do fostango sitasidi be fatumata mayga
berda ame ana taji sanne so wiime dawa jamman dum ko holliti dawobe ko heewi lewi mebbe bede wullito e horebe humnibe di mobladji dogandi kan lamon tinata e dabri fu yalla ana renta be yimbe dawobe jamman nikkuje to deejere wala sanne
waya si jamma kan hulbini waktu fu mi den kaaja sorda si en le karuji di lado tan renata mi ko burnobe yewta e ruji di nda yiwata ga en do rafinde na gutam min dawirta mi den kaaja sorda si en le karuji di
lewi horebe di mobladji dawandi jamman mobel gotin tangu dawata hakune bamugo e kayle jamman lewi mebbe mangal pade ana heba ngel mobe giddi bamde kati faata de kay lewi mebbe kasin dagol hakune bamugo sewara jottade gawo doge darken tofon sabe lafi dejerne mamadou koulibaly kan yo goto e horebe di mobladji dawandi
ana ya jonte didi joni 0r min jaltata ga en attaque ngaji nay ngaji hakune motti e bamako min kalni ministre darnindo kabadu transport ngaydi be ngada sorda si en do lawongol jaabu mabbe o min domi
Suleiman Traoré kan yo netto goto e horeje di mobladji dawandi le gare o lewi mako ana fota jonte dida handan mobladji mebbe ko heewi hippama bamde bamugo yaade motti to yimbe bombe be lewi mako le nuku antirredo fayan wongo di mobladji nanga to yimbe lonbe hite hakune gende antirten somo kan e tene
minen nuku goto tan min jalta ga en jamma dum do hakunde kay e kati sordas en min jaadata waktu joni o lawol gawongol ka dariki so min jey kaydu katral jamma min jaltirta
micitinde jamarene wi dawgal hakkune bamako e gawo titala mawdo anale modun ana fodal le beddi handan sabe lafe dejerne
ko fu na blablaji didi men jabe leedi misra heddike mbien nyande 30 ne le fusugol bombore e le mobile dum wadi mbien du datollo tesalit gawo hukki kabaro woni minisma par ban goddo dum larmi mali holti wide immini mbien titalaji dawul hakkunde duanza ombori e boni mo mbete rusina ngadi tacci non nyande noga ju lirume jabbidu dum men ka non won jiddibe odo kabaro imirana kilu mayga wonke be ne kedo fastango umar wegol
himbe le minisma be didon keddiki le hen njoyon wobbe kasen barmi minisma holliti metti mudun sannena o do bonanda wadiri le majjum be bibe nabe yimbele le dedo nokkule do bonanda di ngeddo le on do wattu fu arme holliti wide lawol palangul hakkunde duansa kanye ombori fa yotti o boni dum faltama wattu jono kanko colonel karim traoré gondo le fedde no dirta operation mali ko holliti wide yo dum wana kabaruji lobbi dokkano tan wadi so jamar den wonno to duansa to ilali noga e joy lewru me jabbe non du o holliti wide nyaloma handen o kaado hala yoppire tiagal ko yata kamioji chapantati be dowti le go o lewru jiendu le ngoldo datol gawo tawed wiri dido kamioji dowtama fufa hande yimbel wombe tombe kay hakkilaji muden jottaaki non sedi wombe tombe kulitir wide yohobe le ngoldo datol kuliti wide tiagal gidali di dorboto to mobilaji be dun nanga e juddi mabbe kalisiji teddudi be mbi wakkatiji ko neddo goto wa yobude irin yafa ujinaji sappo
to baflabe ton lumbile mbanna mayo mben mobilaji di latike titalla e ben ton wi sabe mben machine ngaji bak goto mabbe jugi o ane ampan waddi do wattuji denno mayoji tati baflabe baburuto e tintila mben da jugi titalla joni mben tatchugol mobilaji di tawene nyaloma fufu hakke chapana jugi mobilaji mben lumbano mayo e bangal bako mben ka nonno mben kambe dum waddi dum latike sababu jati yimbe lehobe mben hebi rafi golle kedna ko kanko Moussa Bey sibe hebe du fessango sitasidebe e Fatoumata Mayga
handen alan tati lewru ju mobladji kan e jama ko heewi ana buti bangen mayon ana fota balde didi be longi hebde lawol do natken sabe woyne berde souverain kan e yimbe dawobe be de wulito e lamon tindo huncha o torra
vraiment ko bak o boni ko dum tampini min sanne hakkunde kay e baflabe er goto tanno kam de bay domde ko yata er ngaji nay fa mobladji ame welline be kani wadande dum dabari
bagi goto wonto do ngol mayo kan ko wonde golude ana fodal lebbi handen de secretary joni wakkati fu o bonan lewi horebe ben andini kabar mudun sanne be holditi be wonde tayde dabriji yalla honan o torra hunjirte amadou soumari kan yo prefet cercle baflabe
sagi d'une pan
ko bako o boni kom den andini dum hunde fade mako bonde joni mo wadno bonanaji kewdi werlade handen ti dalla mawdo min jogi do kabar mum miden gondi e dartude ballobbe min so min kebi du moteur keso min kaja
la solution definitive
fandini dabri lobbe hebede jamar ana tampi sanne sabe o torra batta ngon de julle sabu deni ko heewi ana wonde dawru joni dum ko Musa Bessidou hebbini en duude bafula be do inde sijo tamani
tundi le galbal nyamanal wiuti nokku fa dum tampini sande yimbe ngombe le dende ne buri fuf kambe jobe sere ben galbal ngat sabu ne hulti wiide be jobana meri o usuruji kanko fortonde maga darna to kadna ko hebbe du fo sanko kanko e sita sidibe
galbal nyamana yo galbal gotan mangal le genni bamako ciottabe on nokku kay e buse men fu holiti metum en do tuni woni on nokku le wimbe natin torra mawdo
glamu ngangana o glamu natim en jogi tidallaaji fey ciodo be jabata sodde nyamduuji amen kamari hindu tuni wakati ndungu kilia eme be funja ha fego jabata sodde sabu ndiyam darto ga en lawol wala to kanan ko amen mbabi bamtude tunindi dum wala min sanne sabu kilia eme be fungarta se hendu fumi dem mata hakkili amen joddo to su tunindi itama ga en
lewi mereme hewugon tuni onnuku an habbi e lafago mublaji ko portata tuni e hayi pen kuje dowda koni kanyo mer komin nyamana
ti dalla kamyo min jogino ka fey boyano ko min kebi kamyo ngaji nay kabaru garbangal yafa sabu so kammu to bi tantimmi minen golle amen yo bamtude tunindi empo ko be nyobato ko dum wawa moddininde ti dalla yidi sedda sedda non min gadan e bawde amen sabu joni fu min kebi kamyo ngaji
jamara ana wulito e lam on tinnote e dabri fu yalla ni tun ana botte ku faabotobe hebde golleji mabbe no wodiri Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabelle men kaborji amen kire duuji to banabaton hultama wiide ko warata temadoron hejabe gullirde e cebanan joyon robe ben gonbe le gubbal kabaru leedi komin oppudi nyande joyi leru juyi kawrutal ben sembindul bawde golle ben tutondiral haklaji de na yobi non do darande mabbe e kanya kabaru sariaji gullirde ben kabaru leedi fanda mudun e wi landini be woni be dande be famu e timminde tellaji bilidi e kabaru leedi to banabaton dental onje ngaji landindi ngal do kawrutal yu adam sis international USAID et Mexico. To bankas to hultama wiide men na sescom commune lesa bugu hebi mbiyan sescu gen ambulance ngaji ambulance no dum wadi nyande joy e lewru juillet hokki dum no woni neddo jaado guma sagu jodi do to Abidjan lewru Cote d'Ivoire ambulance totama ben gulire prefet o ben e kanye lam ko be ben kabaru cellal prefet o yetti sande kanko ngaddo tokal ngal ko holti wiide wana fi ben arande makko den no e wi prefet o dum do latto sababu me sexo mo heba ko gollira en timinan kabaruji di to kati do holta wiide ben ko warta temdere baldi totama kenyan ben woni nyande joyi lewru ndu rewbe ben mayrobe worbe kanye ben sukabe atibe en kati hokki do no woni muu men fedde ambiko fana mudun yalla be do ben baba hinade idi layandi e le ben dejere godi dum wadi yeso ben lam ko be kanye kala gonbe ben saibe gonde le nokku kati be kambe tabe holti wiide mbartu dum sanne be don ko dum hewtagol jall leedo malindi sagrabon timinta ko wadi amen hande so taw sa fu fu daddo be mal am 3w.2.org marno dum jamu 3321 o seri o treba den magazine sido tamani yotere meden magazine hande na yuwi dum ben kabaru jande de weytu ben bla le lamu segu kanko Moussa Malle Sego wonno to bla tour kanko hebani en dum kedana fasango Umar Wagal yu nyalle jom
kap bla ko yato komin ngay sappo di ciude ekol mudum goni hen wattu jono be kolli metti mabbe sanne ko suka be rewbe hewbe jangata de hitane 2021-2022 kanko conseil technique le odo kap no dirte lasana kulbali o yuko lati sababu so rewbe ban joppa jangude lekol yo wayde bawde
le plus fort taux de scolarisation
arado jande burna fufu monude woni commune bla bangal chapane jitte jettile temdere nde way jangibe burna fufu famdude yo commune falo bangal chapane tati didi le temdere yogabe ngutti jangude sabi be njaltan le gurede yaade le ngaluje tewtode golle yala den ko kebi bangal landinde dawla mabbe
pauvreté
Ramata Diallo gote ina galle nokku no dirtedo mu bugu gel do gellel an wodiri bla ko yata kilo ngaji tati o hollitini se makko sanne ko cuude ekol ngala tonko
kalawin gele akoni be anfe akose
ti dala mo mi jogi yo gangal jande ndewi kiloji kiodi won hakuda men e jangirede sabi dun hebe be sukabe ngoti jangudi soni surba ane jande ana hani o yoppe jogitade jande mako kaso ngoti jangude goddum fufu wala sare mako watta mutan e dawgal
tela sike
do tayde fu pelle ONG an gonde waddo en ima daraji fab yoto yalon sukabe robe kan yardi lekolle dedo nokkule sabami misala fedde neddo de quarter international do heje mabbe gobno dirta scofi kedde mo kanko no dirta luhan mun koro o goto e gollole o do projet
au niveau des écoles c'est d'organiser les élèves
les jangnirde suka be peccete bangal gube jande gelal dilo bangal na yowi do kabaru ndiyam labal e cenam den non e ngal yowi do mu intingol nyegeje e kanye dun tutugol kakilotirde juude yalla newamu nyaana hebe e kanye dun jogola cenam ndewi le jangnirde
à l'école.
Madame Jara Luhan Munkoro, holitide be gondi e faabade ko buri sukaabe rewbe ujinaji tatom les cercles.
Le projet couvre 31 écoles.
Projet o na hinni jangnirde 83 e goo e majje dun ndewi keboje faaba na mbara ujinaji tatom e temdoro e 84 e so classe 7 ani be mbara ujinero e temede nayo 86 gomo e jeddo 8e yo temede jetto e 89 e nayo 9e ani yo temede jeddo e 83 e gomo ndewi
836
mettitene wir tagal fandudo ko sukabe roobe jatton lekkol ko cercle blanc jogi tid Allah goddo kasen ko nayri bangal musengabe janginobe non kapu gondo to hollitir wiide.